wana cellude sanne mo jabay inde mudum inde holliti widan tampio odo nyaw duubi nyaloma handen o bo sawri fo acci oronki samta
bon j'ai atteint
mi hebi o nyaw gidile sugagu dan nyol man handen mi faa duubi noga e joy mi tampi sanne sar on tampide dan sanne sabe o nyaw be fidda biriji fu gafa handen woni fubbil takin
kanko professeur Mamadou Lamine Diakité andando kabaru odo nyaw o holliti wide yo geji nyaw gudde antudo latto sababu mudum so wakkati fu tay joman hibbe lende mudum tay fi andana o wihi du odo nyaw an wayi sawrede
ya en fey kono pel
won sari goto ko holliti winna wado an han yamrede hibba le er ngaji didi fu festay jom hasingina wal ko kibbe sabi dun hollita le er ngaji tati man nay bani arma cille an wan nangude dun woni mudum ne wawa sawude de kibbe sunu wadaka kibbe de hewa on nuku sanne me won chafaaji jogaaji kasin de ma hokkude be yimbe ko nyontabe so bammi yogade podde ana wayi jodaade fa foya kibbe nangata ma festan hasingina kibbure sa bammi de podde so mona watti bilde ma ayata kibbiya
chafaaji balebe de ilum ko jama urufu horsinde so an saawi odo nyaw kanko noddirti dum Musa Yanoge chawro odo nyaw o holliti wiide yimbele hewbe kanyen jottoto li nokkule makko de san pillono nyaw o wori
abi dem sen kunda
nawbe an yottoga yoga mebbe an yafa dubbe nogay gafa hande ben kibbadu leso ku buri hewde mudun jaati medde heba men nyona yoga mebbe ga yoga antun me wawa nyonde ben sab yoga nawalam an tit sanne un nawala bondo sanne o nyaw kibbe medde nyomindira dum ledde balebe kan e binni qur'ana nasiji en nanan mudun
ndota din noya
tagal ko bingil adam yagirto o do nyaw ko wakkati jan heba tidallaji mawdi e gurdam mudun kanyeno han natirte yimbe non kanko no Ablaye Guindo hollitiri wite
souvent on dit que
hollitama watti fu so neddo bammi debbo hibbo do leso an wanat sabe heba ngo nyawdu yogadu an hollita sa sele bamde debbo kibbo do leso a yawa mayde diun kabaru jiko hollita le mudun gorko fuma sele bamde debbo hibbo do leso gormudi yawa mayde
ramba longi
wakati beedo nyobe an jogiti dalaji mawdi nomo beedirle hen do wite
donc déjà
soni debbo ar fayti ko dubbi sappo joyi yaari sappo jeegon an heddi hibbude de leso so da hala mudum hala male gendini an nato sabe jaati o bi debbo wasa hebde gorko leni gendi huune wotra du to hayeje gorko hibbode leso o do ana tid heba debbo
o do nyaw ko baliki hibbata e lende mudum yomo nyaw nawdo sanne no yimbele be cedri banya gara kanya kuchala
min mbake katase
sona yidi hayejo fawti dub sappo jetti ana hibbado leso do nyaw tan sabi binta dum mi and neddo goto mo on nawala wode mudum ga o heba mo nyawna yogadu antun ana sawi o nyaw gano satta san yoga jaati so lelkendo leso tan so nanata hibba dum nawala tan sabi binto dum
avec lala mais do tay banay
dogotorem be kuliti wide kala chawdo o do nyaw fu tinno fati suuda be bi o do nyaw wana waytaade jooma na sawi nyawuji goddi kasse di andana hono nyaw sikkaro ko no dirta diabete na nyaw boje